kazana wewe, kazana wewe.
Bina Timboni.
Kazana wewe, kazana wewe. Maisha ni kushuka na kupanda wea,
kupanda wea. Mibi na jini na kueleza, shikili ulicho na jusi ya kapoteza. Maisha ni mafupi sokomesha, matumizi ya madawa za kulevya kabisa. Milos another food, but the devil is a liar, so me good. Maisha ni mazuri ukizingatia, kipaji ni bahati Mungu amenijalia.
Maisha ni kushuka na kupanda wea,
kupanda wea, kupanda wea.
Maisha ni kushuka na kupanda wea,
kupanda wea, kupanda wea.
Na 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 na, sana, sana, na 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 na. Mimi nipate mkate, na 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 na. Sana, sana, na 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 na. Mimi nipate mkate.
Kazana na saka chapa, najituma kwa vibanda, kladi zimechapa. Pesa ni pesa, hata nikiuza maji masikio nimefunga, siogopi wajiaji. Mayatima na wapigania, shida duniani minavumilia. Maulana menipigania, na amini iko siku nitaibukia. Milos another food, but the devil is a liar, so me good. Maisha ni mazuri ukizingatia, kipaji ni bahati Mungu amenijalia.
Na 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 na, sana, sana, na 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 na, ili nipate mkate, na 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 na, sana, sana, na 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 na, ili nipate mkate. Maisha ni kushuka na kupanda wea,
kupanda wea, kupanda wea.
Maisha ni kushuka na kupanda wea,
kupanda we, 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 maisha ni kushuka na kupanda, kushuka na kupanda, kushuka na kupanda.